koronti yanko en didabol surawol tatabol to on kammi min puddi mantuki koye amin kadin ko bo dun dole min garda idereji kollaydi minon min be ko iwudi to modon gan kolla wobbe min be no wobbe gadata onon iko e modon ngoni derewol amin bindangol der berde amin ko moy wawo jangangol andangol on kolli onon ngoni derewol ngol almasihu windi ngol olildi lawol amin na idawaru ngol windira amma iruhu alla godudo yonki ngol windira na do allawal haire ngol winda amma do allawal berde yimbe ngol winda men bi unon gam imin koli alla lawol almasihu min kejaa min bi'a min bawai waduki kodume ibawde amin amma bawde amin to alla iwoyi kanko wadi min bawi wartuki ekkitinobe alkawal kesal alkawal galbo daraki do doka bindadum amma do ruhu mako ngal dari gam doka bindadum ifoda maide amma ruhu ihokka yonki kireata du windi doka Musa do alloje haire den sherel ko Musa hokkete dum teddungal alla wangi wadi yeso mako idelkito ko nde delkitake king i usto fu inon Israelan ko en bawa isutaki yeso mako to doka gaddai dum maide wardi i iringa al teddungal to kuga ruhu alla burai non teddungal to ko fodata kita i wodi teddungal to ko wadata yimbe keba adila ko alla burai non teddungal na sedda gonga teddungal alkawal kingal wala mangu jonitongal hautama i teddungal alkawal kesal to jabboto du wardi i teddungal to alkawal kesal tabitaingal burai non teddungal na sedda gam non nde imin godi irinde e kammunde imin metira sembe bernde na sedda minon nabo Musa min bai shuddirdo yeso makko i lefel gam to Israelan ko en shutomo ngi ano delkitol yeso makko ustorto amma be dulli famu gam ha hande to be janga nama alkawal kingal lefel ngel i hadabe be fama gonga gam sumpo tirki i almasihu tan ittatangil gonga ha joni to be janga nama attaura lefel ngel i wumna berde mabbe amma to neddo tubi tokki jomirawo dun itta lefel ngel daga bernde makko to jomirawo o woni ruhu alla den to ruhu alla woni do rimdineki woni enen be geshe mu en shuddita en fu en kolla teddungal jomirawo en beida wartuki bo makko teddungal gal wadai ka beidaki dum kugal jomirawo kanko woni ruhu